your hootie on, my nigga.
Mepaza kubana manyama nje ndani.
Ayawe, ayawe.
Wanataka ushindani wa shindane na nani?
Ayawe, ayawe.
Mepaza kubana manyama nje ndani.
Ayawe, ayawe.
Wanataka ushindani wa shindane na nani?
Ayawe, ayawe.
Kidude
limeokota.
Kidude
limeokota.
Kidude limeokota. Kidude. Kidude
limeokota.
Kidude. Kidude nimeokota. Wanatumwa mapunda majanki, najituma kamanda ngokonki. Wanakopi OG wako feki, wanataka ushindani staki. Levo zangu za juu wanakopi, wanapiga picha wanafosi. Mina piga hela niko hot bro, mishe zangu sifat niko hot bro. Wanaogopa madude, wanaogopa. Wanaogopa madude, wanaogopa. Umefaza kubana manyama njendani.
Ayawe,
wanataka ushindani wa shindane na nani?
Ayawe, ayawe.
Wamevaza kubana manyama nje ndani.
Ayawe, ayawe.
Wanataka ushindani wa shindane na nani?
Ayawe, ayawe.
Wamevaza kubana wanapenda ubwana, ndo maana watumwa wamekuwa watwana. Awana ungwana, rozao za kinyama wanapenda kushow off. Maisha yao ya beef. Wana macho vipofu, wanaishi kwa off. Arif gharama kibao kununua umaarufu. Wanatoa aruf mwisho wao enkaf. Wanajita chaf. Wana macho vipofu, wanaishi kwa off. Arif gharama kibao kununua umaarufu. Wanatoa aruf mwisho wao enkaf. Wanaogopa madude, wanaogopa. Wanaogopa madude, wanaogopa. Wanaogopa madude, wanaogopa. Wanaogopa madude, wanaogopa. Wamevaza kubana manyama nje ndani.
Ayawe, ayawe.
Wanataka ushindani wa shindane na nani?
Ayawe, ayawe.
Wamevaza kubana manyama nje ndani.
Ayawe, ayawe.
Wanataka ushindani wa shindane na nani?
Ayawe, ayawe.
I don't lose sleep about no hater. All I worry about is the paper. I don't do things for the status.
Ting one switch and I see none of them.
Ayawe, ayawe.
Them got problem, them keep come again.
Ayawe, ayawe.
Talk is cheap, you know buy where you sell.
Ayawe, ayawe.
They follow fast in the wall of them.
Ayawe, ayawe.
Ting one switch and I see none of them. Them got problem, them keep come again.
Wamevaza kubana manyama nje ndani.
Ayawe, ayawe.
Wanataka ushindani wa shindane na nani?
Ayawe.
Wamevaza kubana manyama nje ndani.
Ayawe, ayawe.
Wanataka ushindani wa shindane na nani?
Ayawe.